kuki gukunda byahinduka urwango kuki byishimo byahinduka marira ngenda kwibuka tukimenyana ndakwibuka tugikundana ukinetesha ukinetesha none ubu tubanye kubera abana ngo iyo batababo ngo ubu bawaransise nyamara tugikundana wambwiraga kutazandeka kurukundo ruzakura none ubu rurashonga nanga ko wanuka cyangwa ukambwira nabi isezerano twagiranye no gukundana no kubahana kuki wahindutse kuki wahindutse kugeza ubwo tubanye kubera abana ngo iyo batababo ngo ubu bawaransise nyamara tugikundana wambwiraga kutazandeka kurukundo ruzakura none ubu rurashonga dore neza amaboko ngo nkwakire niwumva mbabaye uzanyisi bikomere nyamara tugikundana wambwiraga kutazandeka kurukundo ruzakura none ubu rurashonga nyamara tugikundana wambwiraga kutazandeka kurukundo ruzakura none ubu rurashonga nyamara tugikundana wambwiraga kutazandeka kurukundo ruzakura